Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, jamwaale moɗon hen woni beete alkamisaare sappo lewru octobre tan 2024, yamde jeenayi yettike Banamba e Nara. Ousmane Niali Boulo kabaruji ɗo, Mamadou Watrata ɓokki jamde to. Mali honno leydi aduna keddiɗo yambini jeenayi lewru octobre ndu ñalawma aduna keƴanaɗo poste nde yambere waɗi le wattumo service postelle hayɗintini golleji muɗum nawtorade beɓe ande ɗe. Sadi kabaru sodugol avion horejo leydi cakkite mun anda ka tafonna alal bare nde e ngol jujugol wirfintinama caggal saabe wonko ñaki e kabaruji mun. Haakoji kecci yo hunde ko rewɓe korsini ley o waktu ndungu fa gatta e mafeji muɓɓen to tominato rewɓe yogaɓe ana keɓa nafa e sottugol laaɗi haakoji. Heɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani. Posto yambini yitumo huuri muɗum capanɗe joyɓo fedde union postal universel alal bare keñana sisiɗɓe cuɓɓe hikka ana fawi koɓe koltiwide imma dara bangal hala e yirwere himɓe adunaru ndu. Hono posto wori handana le mali caggal la duuɓi kewɗi wodugol muɗum nde gollirde ana wondi e yarude yesso dow ande gese ɗen anni ko fatiyatara heɓinen dow faccitago Mamadou Sama Sy e Dianaba Diallo.
To ñorommo ngo nokku ɗo wita na yirwi sanne kaake gollirɗe posto ɓuri fof banggal jawdi e service uji ande kese e koye dande muɗum yokkuleɗɗe jamar nde nofroto sanne hono ceedi ke yogaɓe.
Koye connexion min gollitta so client neɓe gaari codde crédit ne weeɓi a nannan numéro jomum kañum e kalis o eɗen mbawi yoɓirde facturage men honno isago so majeb walla abonnement télé en hay kalis eɗen mbawi neldirde walla ɓamiroyde saɗa gollida e posto guichet unique aɗa wawi inde yaltinde walla nellude kalisma.
Ousmane Bamia e Ali Niali yo jokkolɓe jeeyaɓe kay e Tumbutu ɓe ɗiɗon ɓe fof no nawtoro posongaji ɗi hono nden
hikka mi neldi leyde kewɗe e leyɗele tubakoɓe ko heewi hen ko woni ko mawɓe ɓamoɓe pension en meɗe nelda leyde ɗo Tumbuktu faade leyɗele tubakoɓe.
Heeɗintingol golleji posto e tawde fof yogaɓe ka holti nawtorto réseau sosongaji banggal kasindine mabɓe hono holtiri ɓeɗo yimɓele jooɗi
nden min gollidanno e poste kono hannde technologie kesso o majjini ɗum ɓooyi komin gollidano e poste min ko whatsapp gollidan.
Mista wiide golle poste o fuɗɗi ley maliɗo wattu 1960 e wi ardiɓe ɓe to bureau muɗum guuɓo ulta woni medin serekay fanda muɗum wonno sifa neldugol kulle ley leyɗe kewɗe yalla wadde newa muña humpitingol ley adunaru ndu.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mba hewɗe dobbe ɓe ande ɗe ɗo hella amen facebook kaña compte x. Kabaru sariyaji sodugol avion horejo leydi e kaake mangal paɗen naɓama caggal albare keñan saabe wonko ñaki e kabaruji muɗum honiɓe sariye mun e jamiri kanankoɓe woɓɓe nodde andiɓe kabaru muɗum e ngol zuzugol ngolngol e yontere muɗum tata ɓerde fuɗɗina sappo e jeɗɗi lewru octobre sappo e jeɗɗi lewru septembre ƴaɓɓindu nokku cour d' appel Bamako. Yo ɗum kabaru ɓurɗo fu domede e jaabu muɗum ley sariyaji kertaɗe cour d' assise banggal ñamugoji jawdi forba faɓidire eɗen fam andi ko Moussa Malle Sissoko heɓinen to faccitago Oumar Waygallo.
Oɗo sariya no woɗɗi e timmude wakkande mo fuɗɗuno ñande aljumare nde suudu sariya ndu holli tiwiɗe ɗum bortine saabi de fa hannde ɓe kaaja kabaruji ñiɓuɗi no sariya o hani taccirede ɗum premier ministre en ɗiɗon ɓe nodde warde Oumar Tatam Ly kañe Moussa Mara ministre ɓattinoɗo kominiɗo kabaru wakkande jawdi ndi le on ɗo wattu noddirteɗo madani touré du nodde warde fa hannde laamu o holli tiwiɗan haaja ɗereji ko kaborɗe codira du wadde le on ɗo wattu laamu o holli tiwiɗon yimɓele sikkitaɓe fan kani noddede yalla gonga na ɓanga avocat en kominiɓe kabaru filiɓe kollitiwde oɗo kabaru nangay hakkille muɗen saabi de wattu joni o daliliji ɗi fuu kollama yalla sariya o an tacce le on ɗo wattu yimɓele hayfaɓe no oɗo gollo worri avocat ngaɓe muɗum ɓe kollitiwiɗan kaaja joppite tafen farde sariya o ɓantede.
Yiwondeji mawɗi woni keɓanoɗi altinere ƴaɓɓinde nde ley gelle e commune ngaji cercle Kuthiala gaɗɗi yolongoji ko ɓuri himɓe joyon keddi hen hewɓe mbarmi e majji jawdi boni sanne hono bembe fa yottade e dabaji fu woni ko hollita wiyede ko waɗi bonandaji muɗum ɗon ɗi iwondeji ɗuwonno ko holliti ley communiqué goto kanankoɓe région o caggal ko ɗi iwondeji gaɗɗi e gelle koningue loggu wana e jebela e zanfigue fa yotta nastade nafanga e le reso wonde to ramudum buri matede fanni ko intalabi agbilal hebine do faccitan Umar Waygalo
odo kammu ko yata millimetre ngaji temedi de chapande jeegom tobi nokku noddete zabala ko yata millimetre ngaji temdre e chapande jetti e joydu tobi nokku noddete le reso ladik sababu so yimbe le kanye dabaji fu keddi len fa yotto kaaki kewdi du boni hen nokku noddete le reso le commune le guana tuudi gondi ton di fu an dari darde honno chamino non kanko no dirde konima dambe le gote ngod le odo nokko hollitri ninse makko
les gens imbe mursi jawdele mo ben dabaaji fayotade ngureji gese boni ne gote yenki mun mursama hen fandi fu ko yaata juudi temedere woni chamudi sini en jattake ana ya dabaaji temedere jitti fandi fu di ndiyan nabbi ko min kebinande wiama bonandaaji di taykita amadou jebela
nokko no dirde do karango so fedde humunire kabaru tiid allaaji kamo jojjinama ton non wondi e limde hono yimbeele be dido kasaraaji yotti ton
wattu joni o commentay kiti bembe kewde wonde ndiyam yaadi gese kewde du boni ko yaat hectare ngaji kewdi cuudi chamuri ana jaade be sappo
lamu ko be wombe tokkucala tokkoli tiwite o do kam wodi kasaraaji nokkule goddi anton tukalel dewel gotel ngel duubi sappo e go kany hedde kasara kamo nokku no dirte nafanga goddo kasen du yoliki nokku no dirte do lugana cuudi kewdi kanyen chami nokku no dirte do koninge
joni yo wakkati ha ko hecule nokkuje kewde leydi malendi di ha ko ji anande frema fiji yo gaji hono ko wiyete nyuguna saga saga nafa yottade e fakkoy hono dun e nandore modon to tuminyato rewbe hewbe e njata tajude di ha ko ji chotta e bete fu chapande chapande kujjata yade leelade isaka kulibali kajal amen gondo tuminyato jukki cagalla gubala rewbe yawbe tajude di ha ko ji ani jantore makko do faji dam alisis e mamadou samaseko
le elade de kiloji jeegom fadma da yotade gallure tominya o do golle watta ton betelo
mabara wambe mba
be do rewbel kawtube e gube ana tacchatum si ha koji fu nyametedi kollangal ka wonko hebete mudum libi mabbe
mi sosobul mi
ta dido hakuji di e yejude di hakunde temdere debe sappo e temedde di sefa kilo fuf latre sababu mi darno am sadaji am mi kay ko wete zufa mbulu e hako mafiji itam tono mudum o yadi fa temedde nay ma temedde jego nyalo ma fuf
dido hakuji di bi tacchetel on do nokku nyande water nebe adata dum yaade lumo tominya chomoy tobe tombe kanyu en ka na andi hodo warta defirde dum
shobulu
mi kay oro defirami hakuji nyabedi ka hawuji kididi yo mafe latiri hako fa koy ka yo bangal nyiri yo kulle djubidi vitamin kewdi mi kay ko urmi sodude hako somoya e ko nanne mudum
hodo fudi do hako jina do kulle kecce nyamgol mudum nafata bingel adam ernest koni ardo kuma ni do kabaruji bidid e nyamdu le sud doctoro tomia ana jabo landongol
le fe verte
do hako ji ina wala tar sababu hadde nyabuji bilidi e weltingol nyamduji e ko nanne mudum
en general
doctoro mk holti wi da fa dido hakuji yimbe ka anda ko dum nafata wajibi kina dum defe fa gasa ton ko ishaka kulibali hebani studio 80 yude to minya
studio 80 projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
azum sir hande ana fawi do himbe wadobe golleji kewdi be himbe ko kibi fu gollana meman ko kibi fu ko buri hewde de fu ko be ngata yoga dun kay gasata e hono wori Umar Waygalo
van so landama wien wala fu ko wawa gollude wakati jo wi hore makko minisier o yo mo ino kurangaji o wi o jagotodo o wi o comptable o wi o doktoro o wi fi on way partenaire do wakati jido wi on way mo intinde nyegeje o wi on golle ko mo holla fur on wawi nyande water tan goggi ko wi kura mudun ana jogi do tiid alla o nodda mo ino kurangaji on do wattu fu van wi kanyo hore mudu ana wawi hod sabbe nodda mo ino kurangaji be joba dun tawe kanko no mo jodi do on wawi golle makko goggi ko wakande jeewi mo de dum habbi hore mudun sanne o hokki van golle o wakande hokka golle o de ku mudu hedde dana yalta ana bamata an takkindire fil ngaji o beedi bonnude ko mo hokka ko wala fu ko mo hebi mo indili hen gonga jaati famande golleji goddi antan faabo bingel adama ka ko anda fur jaadira mbiya anda non watta so beedi roda andal
sakiraabe di kabaruji fa ando do mba hebe do whatsapp do numero amen 7599676 e holtinde video do mba hebe do page amen facebook fa tata sini o nyido ikon whatsapp di kabaruji men ngal journal e magazine karojo kini do mba hebe do mere mere do service kuna foni 3720 mere mere non e ka ando no video sakiraabe kana taw do fandi fu no gay tanka credit e telephone modon kedde hela do e sel yotri cialande wala jukini de nyawuji bangal hakile yo tidala ngod le leedi malindi docteur en cultivité sukabe jokolbe nyawu hakile ana hewto dum en sanne leedi wakateji e no wayla ta de sababu fa be ngada toraji do himbe ko docteur en be cultivité sababuji di nyawuji hakilo ko be cultivité ana fawi do tidala ja atnaru do fa yarde fa yottade e yarde doro guuji hono dum en nandor mudon dar nogol mabbe li mali nokkuje kejanaade do be himbe chawrete don be ngala sa hoore mumen ɓe noddirta unité biscatri ɗo boma ko ɗo e likkedde leydi meɗen ndi ana ɗi service ngaji du ko holtama wiyede ana joggui tiɗallaji banggal hono kaake fa yettade e sawroɓe fa ɓeydoreɗen fama anni go hello min noddirta magazine santé ko Laly Tangara waɗni en
ñalawma hannde o ka mi santanama fa gas so wona ɗum ñanden ka wakkati fuu mi wiyam kina min diwa miɗe huula sanne mi wawa jooɗa nokku goto yimɓe alhaal mu'en ana wayito wakkati fuu e guite am
yo sira fuu debbo joguiɗo tiɗalla hakkillo mo wara duuɓinnogay o waɗi suudu inna ɗum sukaɓe ɗiɗo min jiide makko nokku ñawɓe e hakkillaji sawrete to point g bomako yo nokku mo hitande fuuf uñaji joyon yimɓele fangata tawene ko wawi bismede toon wonno temedoro e nogo yo ñawɓe keɗɗana docteur Dara Apiron luliɗo iloi o pichatre to l'hôpital point g
hakke lesoji temedere nogay to yimɓe ñawɓe lennete mi jogui ɗon saluji to yimɓel goto goto wawi lennede ana ɗon to yimɓe wawi hawrtude to lennede ana ɗon somin ɓettike ɗum e hoore ɗu fuu yimɓel jottotoɓe min emin cawrata hitande fuu ana ɓuuri ujunere hitande fanɗi ka fuu yimɓel temeɗe joyom wonɓe mi lennata ɗon garoɓe wadde consultation ɗum ƴewde hoore mumen hitande fuu adadu mumen ana wara ujunaji tati naɗu ujunaji joyyi
neɗɗo likkede leydi ndi noɗeɗo golliɗo yogaji ne jogui tiɗalla golloɓe banggal cellal hakkillo keɗɗanano hun kone hoorejo cellal hakkillo to sesref kuthala
miɗen kasindini so gonga o e yimɓel andanɓe kabaruji oɗo ñaw kuthalaɗo mi yimɓel ɗiɗom tam wonɗon cawroɓe oɗo ñaw miɗen kasindini gardien goto mo min ngala fa hayba ñawɓe jamma miɗen kasindini du e yim paɓotoɓe min banggal ndenago so ɓeɗo ñawɓe murti gollidiɓe am ɗiɗom ha ɓe meeɗi fiide ɗumen fa barno
ɓerade ɗum ɗum no tiɗalla safariji fewde saraɓe ñawɓe ɓe yon cefiɓe dow no ɓe jiiri wallititade sifa gurdam yimɓe ɓattiɓe ɓe saabi oɗo ñaw o
awnana fonsiya
no gardam e suka mona am gorko goto so dotoror ponge ɗo omo fiyanno yimɓe suka an o wom tappuɗo ɗum sawru e noppi muɗum ɗon e ɗon o yalti e hakkille wakkati goto mi ɓammimo somi naɓimo so dotorore o santinama hande ka nga faale ñalawma hande o laataki neɗɗo kiɓɓo kolo kani iwdumi e tanam goto ɗo woni Abdoulaye Doumbia ñawɗo tampuɗo sanne si cafaji ka fuu mi keeɓi ɗum nga wala fuu ko ɗum nafimo so gonga o leɗɗe coggu muɗum wona ko newi fey mi heɓay balla fey
gotoa
ele leydi mali ndi ɓeydade sawrugol ñawɓe ɓe sifaji goɗɗi sawrugol dun na hasindina wonande ɓeɗo ñawɓe hakkilloɓe jamana heewi on ɗon ko oɗum keɗɗana Abdourahmane Diallo jokko hoorejo oɗo centre o bamako ɗo omemi haala sifa golleji ɗi
dow ambe rendez-vous ana yimɓel garoɓe ɗon ɓe ɓemi dokkata rendez vous cili ɗiɗi le yontere kamɓe adadu mabɓe ana wara yimɓele temedere yontere fuu woɓɓe ɗum wonto gaɗoɓe lewru lebbi tati naɗu hitane ɗo amen ɗo ɓen ɗo adadu mumen ana wara capan tati yimɓel so yettikemi wom landi ɗimi gaɗata fewde mumen goo ni mi lantoɗu em so wonko ɓe andi banggal hono ɓe keɓiri ñaw o somi andi ɗum jonka fuu nen woni komi jangata alqur'ana o ele noppi mabɓe mi dokkaɓe leɗɗe eɓe mbawi yaade ɓamoyde miɗe dokkaɓe ɗu leɗɗe defeteɗe ɗeɓe lootirto
misten wiide ñande alkamisare 10 octobre woni ko yambintali adunaru ndu ñalawma hertanago cellal hakkillo hikka gollirɗen homaninde cellal le adunaru ndu oms huncena hoore kabaru cellal hakkillo le gollirɗe